brick. Block Misunda. Misunda clip.
Stevie.
Niko chia lele, na kushodo steki lele. Roba zetu za zamilele. Unajua na mtamu na experimente. Pika gima ficha, yo pesa enda jijenge. Hauna drip yo mana, unapika vitenge. No time to waste, so sinyambia nitege. Unanibuye, na puria mbele ya jege. Na puria mbele ya jege, ah. Niko chia lele, na kushodo steki lele. Roba zetu za milele, unajua na mtamu na experimente. Nimejibigu rifle, si bastola. Anaku usingizi kasja shika dola. Meno ni silver kwa kila incisor. Doti amini kushika do. Stay kukufa broke. Kutoko na jasho, hapa kuna kujoke. Ujiseti vitu bifi na detrot na choke. Sezi kula denge, kasja piga socks. Na skulangi mabakshish, hadike roma skulagi bakshish. Niko jia lele, na kushodo steki lele. Baba zetu za zamilele. Unajua na mtamu na experimente. Pika gima ficha, yo pesa enda jijenge. Hauna drip nyo mana, unapiga vitenge. No time to waste, so sinyambia nitege. Unanibuye, na puria mbele ya jege. Na puria mbele ya jege, ah. Niko jia lele, na kushodo steki lele. Baba zetu za zamilele. Unajua na mtamu na experimente. Mapopo, mtaani kwa piga punish. Kundi tres bala, junajua kufanish. Mutu ambuwa wa super, wakupate nbuji. Look juchini, nimepika Gucci. Tatu kwa mwili, wezi jua kaniko uchi. Nikiroga, kwa maiku tatani niko bozes. Na stema kuna breaki, niko handa sezi bleki. Bila chapa anaku happy, kijoint nono. Stay vitu petit. Niko jia lele, na kushodo steki lele. Weba zetu za zamilele, unajua na mtamu na experimente. Pika gima ficha, yo pesa enda jijenge. Hauna drip nyo mana, unapika vitenge. No time to waste, so sinyambia nitege. Unanibuye, na puria mbele ya jege. Na puria mbele ya jege, ah. Niko jia lele, na kushodo steki lele. Doba zetu za milele, unajua na mtamu na experimente.